ezigize gulu zigulwe, owuliro kusaba kwafe, tuli wano tuyayana. Kubanga gwe Katonda, ebirema fe abantu, byona gwa biyinza. Chetuva tudda kumavivi, wakati mukusoberwa n'ebirwadde bikambwe. Bwe tuba twakunyiza, tusasire Katonda, togira busungu. Otulaze obubonero obumala, nti gwe Katonda, teri mugeza kusinga. Labo bulumi bwe tulimu, ensinga etugwira, tetusobola kugiwanirira. Yanukula tatalilu, laba wetu ya yana, oe, uliriza okusaba kwafe, kwesubi lyafe, oliwa. Yanukula tatalilu, we subiri a fe, only one.
Tuyayana, esinensi tuyayana,
www.mp3ugandanmusic.com.